yande joyne terminta chapan tati studio kalangu habaruji fulfulde kor jam woni e modon hande den tawa aljumaal sappo e tati lewru outu dum nan e noga e go habaruji den kalando fila ko darto nyaw kolera ko bangi leedi men Niger do enda wadde ko MSF kan wonno fete loktorobe duniyaar wadde ballaga mudum ngadi nokkuje to himbe nyawben nyawgu enda nyawtete fisbillah non ni faawari jontu kon nan ni hono wiibe goddo hanke de woni ko be ngari e lay gallure bernin kon ni lay bangere tene mun wada ta didabo do kon dambe jami be te kokke ciede e do majjo en nanano dum lati yewtal men pinno hande studio kala ngo haltana hala on faar jone filla kon darto hono kebol ko e mun dum ko leede men en kebdi enda bindowo dewte mo leydi Niger o famini himbe do ko faami e do majjo mo kor jagnal e modom sumana on janganto habaruji furfur yarna mbir nomin har filla ko darto no nyaw on ko lera kan wonno ko bangi minister kawjido filla ko darto cellal bibe adama le Niger wadino yewter majjum gam batti famini himbe no nyawgu tawra in the region tati di leydi meden Niger dum wadini ko fawar joni hono loktorobe duniyaabe tem MSF waddo ballaga mudum ngadi ka endu konan nokkuje to lati fawar joni himbe no wawi yaade nyawta wede dum du konda do narral kany e gomnati leydi Niger dum waddi ko fawar joni du konda ni mbiyeteɗo madan hayni koy hawa hima Umaru latir kan hawji filla cellal MSF o famini bandi mi mbiyeteɗo Faisal Boubacar dum woni korko be ngaddum enda
quand on avait reçu
sappo yegetete lewru juillet kam min kebi neddo arano mo nyogu nangi fadde ba no gay lewru juillet yottoto fedde loktro e medecin sans frontiere min itti nokure to himbe be nyokulera nangi nyawteti dey der nyawtol gol min goni minen gada min kebay ba neddo goto mayudo amma min kebi yerobe jottitibe wobbe der mabbe be dimi der nokure den innirabe hisukabe fu no der jam e seho damagaran kaya hemiria etanut edungas fuming kala nibe fillara bu nyaw ngu medecin sans frontiere no woni no wada golle mun de leydi maradidu dondo himbe amin be joddini lawol farq nyawtol e nyogu nangi be gonibe tefa no watte ko horebe kawjibe filla cellal hokka lawol ko watta himbe gadane kure kisnoje bu nyaw kolera gu
contact
nani to enda gaydu ko na region mo doso to wono to jangobe lekkol mawbe ben enda ni yewniri wino han tawe hokkobi jiyan do loktorotto enda gaya gam batti alle faande be jeehi tombe tawi eden wodi chadale sanne har fille jiyan ko wattante nyawbe Abdourahman Umar Wahab kanyum woni secrétaire général mo jangobe lekkol be enda nani ko haldo fille dokkal jiyan gal be ngadan loktoror gayande
nous avons jugé utile de faire un don
min kisake min gii min gara min kokka iyam huuna non ko wodi gam min gari min gii do der hopital gaya no nyaawu be andan tawra rafke joran iyam du wonno torra duudal mabbe balla kamin gaddi kaadu no ka wa'i fu tafam data minen jangobe ko min je wadude kan won tefude andal de min kebi andal galdu min pecci daga himbe wadan jangobe universite la soitato ekodeki be min ummin gari kokki iyam do andal
en tout cas 60 étudiants
jamma hanke o endani wonno hara yande go yar yande didi e jamma ko ngum himbe goddo ngari gondube e malfaaji be andaka moy e non be kipiti e le wuro hono fa hande du kono birnin koni nokkudo wete mun wadata didabo banger go wite non no milede himbe na juro ena ni har Nigeria ko war don enda be himbe du kono ko wari be noddan himbe be mbedu sana hokka be ciede sana dum enda be baranna be ngada nogon Asuman Musa Arzika kaum bandi min tato enda o yewtide e yibe wi be endan nani ko be kali
gujjo o endan har yande go jamma den o wari de kan no tawa der suudum amma suududu endan wala on bo sai mi nani o mo wi'a de kan wadde ciede hokkam den de kan wi'imu kan wala wakkati o nanuno sonnyo mi do wurto o warde sai o itti malfa makko o wi'i to mi susu adade dum dem mi hebi to mi tat ko hi alama kebol ciede fu wala namo dum den o doggi o dilli yettore Allah wala mo min la so tati e sappo kanni woni ko hebi o dilliti e koyde du o wari subaka o mi hebi habaru ko hana to amin tan o wari sonnyo neddo ni mi nani sai mi huubi mi wi'i himbe paabo gujjo amma dum fu hadai mo wartoyde caka jemma o wari o wi'i kam mi wadde ceede mi hokkam dem bi ummimo mi walaade o wi'i to o waranka min do bi ummimo to bismillah makko yettore Allah du wondiraabe an gari nangani kam de gonga o mo tawda malfa
nanni faaru joni hono pelle jingonoje suudu babde leydi Niger kawrti wadde hono fedde mawnde to dental do fi yoltude hakke bibbe adama be der leydi ndi dun du konnan ko sabi ko ngaddu be bi no wodi no kuje goddlati de nimbe kebata ngada golla ngal hanre no wodiri alla e rafi hakkilo fukkingo nenne ne kadi be bi e do hawtade e fa hande du konna bibbe wuro lati be kay ndu hebata goldidde na wiedu kona wawa goldidde e habbini ben enda dum fugam batte heba mosolo majjum wadde ko be ngadi dum Abdoulaye Saidou goto e horebe ndedo fedde nan ko halni bandimi Rafika Attaher.
La mission de cet observatoire
wana no tefeder yewtinaki ki enda kan won filla daranade hakki bibbe adama no wontir do enda leedi Niger hawti dade du fa handen e wakkati Rafika jodo hakkilu fukkingo ko tawade cekantaraji redu leedi meden go gam wakkati jigom wombe der nokkuje de enden ni keyum eno jaabe amma be anda du futobe jaha be jara bo talima der majon du fa handen miden tefa no wadi ko holare hebo tabbita du caka do mobe leedi be endan wombe no durwa wartirde hakkilu fukkingo der no kuje de endan e himbe tawabe e jonde der majji dundu min gadan yilaru firta ko en min gatta du fa handen batuji joda hale wadi do nafaka kebol holare de endan no kuje tati golle de endan gadoite region difa tawa e tilbiri
nonne sukaɓe ummator ɓe région mo difa kaendu konɗan kenya alkamisa o wonno koɓe gandi ñalade duniyaru e dow fi sukaɓe ummatore ɗum ɗo konɗa ɓe gaɗanani joɗo kala e batuji gam batte ɗum yewte yewtere sanne hawrno yewtede ANPJ nde sukaɓe ummatore ton ena kañum woni ko waɗi oɗo batu dow fi wadde himɓe sukaɓe ummatore naata sanne ele golla yaadu yesso kamɓe warɓe fotti e batu o duɓe muuyi tawe sukaɓe ummatore waddi ballaga muɗum en gam batte bayle gaɗa e gurdam ɓiɓɓe adamaɓe sv kettinoɗo en hono koɓe kalni bande men Moussa Mani.
On a besoin d'abord de changer de mentalité.
Yimbe no kaja bayle jikkuji mu acca boka mu en kikka ka nafay duɓi e duɓika nde baylol jikkugol enda heɓake e yimɓe fuu to yaadu yeeso heɓoto tabba misali de en daari har ko darta filla laaɓal nokkuje meɗen wakkati fuu so yimɓe keɗo goɗɗo wara lamna moƴƴina nokkuje ɗen enda nde ni bayla jikkuji ka enda heɓake yimɓe ummake darake acci heɗade goɗɗo wara golla moƴƴina to baylol jikkugol enda tabbita nokku
mentalité de changement.
Robe no wawi golli no worbe gollirta wakkati fu wi e worbe worbe minen do minen bawi gollini robe do no burtoto kolla ko wawta wadi tawattu kulal gum fudo
nanni faare joni rotab kamono hono dental pelle darni do fi lamdi wada do jawdi leydi kandu konnan wadi talkurgon ko wurtini dudo talkurdu konnan be gannana gam batte alle yaade e pelle jingonoje suudu baba leydi men Niger talkurdu konnan ni wallan ko wato ko tawe hon himbe famtino sanne do fi arzukuji leydi ndi endan en wonna yara e lamgol ko way tawe der mudum Ali Idrissa horejo rotab nanni ko halani bandimin Evelyn Danzumbe.
Ce guide c'est un outil de travail pour les
acteurs du endani walliran himbe gada golle mu en no haniri misali himbe pelle darani de hakki himbe leydi dundu ko watta kampaniji basoji jawdi leydi do endan leydi Niger basol jawdi majji nafa himbe de en dari kampaniji di endan no cioda kulle kewde seni dudal kokketebe ciodoa arade endan gadda kana himbe leydi Niger milliarduji e milliarduji dum kan en gonano gatte arade endan no ciodo en amma wala andudo dum no barol cede de endan wona no wadire misali de en adi der company gom bani nema ka gollobe be enden nyamata himbe leydi Maroc ka en kokka lumaku defa gaddana be badu ni ko gollobe be enden no bibbe leydi Niger no ko sode dum enden defedu fudo leydi Niger sodete de rabbinol halani de en dari nafaka talkurdu enden kan woni ko watta himbe leydi beydo nafade
sa profite réellement aux citoyens.
Nonni ko watto haalobe radio chapata tato e taton juube difa zender maradi e tawaka e woni ko hawra gam batte jangine tindine subaka hande won ko dum fudda der gallure maradi dundu konan do fi ko darto hono limore himbe ko warto e le hitande heere waronde enda wad ko dum wada nenne ne kaydu konan ni be janginde be pammine dundu konan INS kam won hono hawji fila limoreji ko watte le ndi enan kanyum won ko ardi dum Aisha Ahmadou Ousmane goto e horebe INS on enda nan ko halni Adamu Umaru wakkati hawrinde won wada
l'atelier de maradi
hawrinde maradi min sirya kina dum dalila sigila limogal jobere gongal no fondi wardi do dabareji kesi gattadi do fi podol hakkiloji himbe dow cuudi habaruji min kokki sembe farajoji pamari di hautade e laamibe dum min lasibi kono handi himbe gadane tindinoje dow ko ewata nafaka dimogal gal yago jawtobe dow rajoji pamari di be gadda balla mabbe dow limogal himbe gadde tengal minen gatti gokka be podan hakkiloji himbe gande ewa makkam be buri battade be
sont plus en contact que nous.
Luma sappo didabo ko watte do fiko darto golle ko rewbe gatto e ko wadante ko ete sa fam fuddawan noga jet lewru novembre timo joy lewru decembre le hitande gonde enda do galle nyeme kana won agadez kanyon ko hojja region ko kado sembe ele odo batu subaka hande secteur general ministère kawjinde filko darto yilaru andal duniyaru wadi batu pirtol ko eto enda agadez gam batte himbe agadez be enda fuk cigilo fawoda dodo akano won ko wete nan ko halani anise karim
kwa magadesh
region agadesh kam bura hokkede sembe der nyaamu lumu safen go enda min gadi du ko watta himbe gar sanne nyaamu lumu kollol lumu go du ni latu lumu nongo himbe miccitto nyaamu gande en dari ni do enda der region agadesh go enda are gadetede ton enda no du ino bouti himbe du no gidi de sanne dalila nyaamu lumu go enda du wadi ko fadde maggo firtede min durwan wallirde rewbe ko watta be bawa wadde lumu go enda no wodi du rewbe tawa e agadis gado no tebe ikintinoji watta do nyanya der golle are golle juude gattede do enden ni agadis anomun idi mum fu
tian artisanal riche et varie.
En jette ke ne yewtal men en pendinol nundu konna no ndara lewru uttu wakati Allah fu don wonto hono leede gonnode jungu France ngatto batu kebol ko e mudun em leedi men Niger wadi batu enen tati lewru uttu dubnaade e noga e goo miccita dubi chapande jeego e goni enda ko hokkita hore mudun kanon woni hono bindo dewte biter ide adamu mo leedi Niger o holli wiide ke ko wete hokkam ko e mudun enda dum barminama sanne dum ko na France kanyum ko barmini dum gan tokkay laabi joddinaadi wakati kebol ko ngo wonno wadde enda kam wonno yewtere meden de o waddi e fane Mukhtar Ahmad ko min pirte fulfulte
habde
hore mudum ko wi'a dum enda hun non ko haani yewtine fa woda misali bi o do mawdo baade non kanko haani hawjaade himbe makko ben enda o nyammina be o yarna be o hinno cella mabbe jande mabbe hawjo baade hore mudum fati tonyotobe goddo mema don seitaama kanko mawdo baade o dum fu o heppori dum sene goddo hokkim ko nyammina himbe makko o waawa jangide nenne waawata wi'ede kanko enda hebi hore makko fa wodi dum holloto misali kebol hore mu e rindugol kay
independence
denne kibol hore gol hala hundu konno
c'est totalement théorique et
hala kola ni non no lati jati koydol gol wawata latade korebe menen tabe nyande mun do fi hebde hore mun o enan do ko be kojino wonno be kokite koy mabbe le hitan unel temel jene chapande jego noni dey hono nyibol leydi dikay be muyno non be ndara jawdi ko tawa e leydi be nyibira to dum se tawe leydi no wodi jawdi ko wada dum kalda ngal be gadduno e himbe endan yaray no himbe yirrini sabu France wadi dabare no wato ko leede sappo e nayi kaloje dengal francire gonno do inde mun de enda heddo do inde mudum de golle hor mu haali o wi min bi jehe min joppiti on kemon koy mum kanon ni jittawe gartol du konnan wadi hakkune meden dum wonno kero nokku fu to leede mi jota yaadu yes tawe e juude mabbe woni
lequel vous pouvez espérer vous développer et vous émanciper réellement
duro gonga he gonga ko watta kebol hore gol tabbita wadama
awi ya nawi plusieurs
no wadi misaliji ko himbe bawi lentude der majjum hitano unel temede jene chapande jeego e nay de député be endan yaano tabintere cher kande gol tere hitan den wonana milliardu jeegon e ujunaji kemi joyi e noga e didi france cfa gomnanti on e député ben fu weltege do majjum sanne sabbe bi be tabintini cher ko gol tere le hitan ko leydi endan ko lati babier france wala hen
dum moccere leydi nonna
moƴƴere mawde noon leydi ni endam misal ɗiɗaɓo kam wonno hooreje leydi joori hamani kay hoore muɗum waɗino nde jancuno sanne filla ceede mbiteɗo France cfa ɗen enda hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeego e jeenayyi kasenna du e hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi min miilotu konan kanko woni hooreje leydi ɗiɗaɓo jancuɗo fii no France cfa wonno gollira caggal mbiteɗo Sylvanus Olympio
à remettre en cause la zone monétaire.
Edo dum won ko habdum e fulfultili hande assalamu alaykum balanta jam wali.